tengizula ngifuna nanothando ngizwile ngakini uthando lugcwele 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 ngakini ngizwile ngakini uthando lugcwele 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 ngakini bayakhuluma onondaba bathungfa kubheka mina ngedwa Bambucingo ngiyamuyizela Uthando lwakho sandwa Luvutha malanga bi
Hey, I understand Ngeke balunge Ngeke basikhone Ngisho lava I'm made to be patient This love gonna last, yeah, I'm real now you can dance to the real stuff let me see how you dance now I'm preg, lengo mimnanda nsenzi Anawa nyakutanda nsenzi Wazala mini ngwenzi steady
Ngizwile ngakini Uthando lugcwele 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 ngakini Ngizula ngifuna nanothando ngizwile ngakini uthando lugcwele lugcwele lugcwele